magari majumba, ila wanateswa na damu. Na vile na kesha pambana, wanafiki wananuna. Mola niye kushie, kuna balanu sinyondole. Ninapubisha odi miara kanfunguliwe, na wasopenda minifanikiwe. Oni wanafiki, mola wangalie. Baba niye kushie, e mola wangu niye kushie. Maisha yana mambo mengi, baka kuzishika shilingi. Utapitia mambo mengi, baka utasema eti mola kupendi. Kuna balaa nusiniondole, ninapubisha odi miara kanfunguliwe. Na wasopenda minifanikiwe, oni wanafi.